akusulawa.
My Jew, Jew is something akusulawa. My Jew is jidoche wange. Olika Jew is a kawanya kalamata. My Jew is jidoche wange.
Umeniweka kirugu kwenye kitanzi. Ukinigusa mido na panda bindadi. Lesente zango volio zirie. Baby, nevi zibu fetu biepene.
My Jew, Jew is umtima kusulawo. My Jew is jidoche wange. Olika Jew is akawanya kalamata. My Jew is jidoche wange.
Talent there, so.